Mwaka mzima kuna show. Sona takaji kaki kuki renta ishuki na mini mzazi vitu sitaji zina feel stupid so sikupi mziki uhitaji kwa ufupi chini si stupid mimi niko juu vile wezi imagine watu nataka hope nitoe wapi mimi mwenye na shangai rona joke tendaji vitu kama ngaro kwanza ni shatwa kwa budget sijali kwa grammy zoma pictures natokaje madeni za masupply grown men sawana guaya pia minaomba ni penny chance kake msawana haya ulimjudge za unamuita menta juu kuna pesa kwa umalaya shingo inameremeta na ka influencer wa mawaya ni wana simu kinitabash na kuja na team na looki na clash na sura ya ndim na watu na trust ndo watu na shim kakuna cash ndo na shika sim kaniko wax na kuanga machine na lipa tax na nalipa bill ndo mana ni black alafu ya sin ama youngin wana need mentorship more than wana need censorship kwa street mini evangelist wana serve team ina serve confidence successive by accident no see focus here past events na rule book jua tu must bend the good book said don't judge me man kwa top 3 mini number 1, 2, 3 of course this city gonna love for me na pro chiki tu kama destiny my soft indo wagawa loud vizi kaunioni ata misi kuoni but if iki jioni kaunisiki redioni mini car news we ata na miwani ata na binocular bado misi kuoni paid my dues my lifestyle choices ni headline news fai kwa na jam niki headline shows grown ass men complain like hoes kusain wasania ina deadline bro yup I'll do it when I do it
when I do it
Mwaka mzima kuna show
Acha tuziashe
Kilimanjaro tundo itapita hii highness
yeah.
Ama kolabo kati ya mina South East finest
R.I.P.
Ata kwa mtaro utanipata na designer